Deschamps, rich coaches. It's time to open the umbrellas because we'll be raining the streets.
Hey, hi, sorry for the interruption. It has been a long time since we met. Remember the day you came home, you gave me 50 bob for unga. You requested for a tick in the box next to your face. And everything will be okay. I'll depend for the favors you gave. Damn, now you are totally his. You make it the headlines, you could die. Kuna dozi me lost. Mtaani barabara zime dama dimples. You can't like up real good as keep on getting rich. I keep on getting poor and sick of your behaviors and you mistreat our chicks. Suck it, rock on my cans, meet. Remember next time, see time, it's za upuzi. Ulipata ofisi, ukaanza kuntreat kama mbuzi. Na venye kurembo na zuni, ukinientesi na tumeja ndimu. Decisions to make careful, I won't act as a fool. When you use me as a tool to get what you want economy. Umemekika kuwa stagnant, atu wezi grow. Nizigine tumekuwa laughing stock. Mfuko zime wono juu tumekuwa very broke. Unable to put Del Mil on the table. Hini kilio kutoka kwa ale wazalendo. Wanapitia shida mo kulipa dhando.
Mbona nalia mashida na watu na ukabila. Mapolitician wananinga na jipatia vibarua. Na kejani tu mashida na uliza oh my, oh my. Mbona nalia mashida na watu na ukabila. Mapolitician wananinga na jipatia vibarua. Na kejani tu mashida na uliza oh my, oh my,
oh my.
Eyo, sauti na paza nataka wasikie walio hai na hata wafu. Watoke kwenye makaburi waende kwenye bafu. Niwaeleze jinsi mapolitician wamekubali mapapa.
That's why
nipo kikabila noma, wacha stress na pia hata kuchoma. Julize mbona mapolitician wanazidi tu kunona. Na we pale mtaa unazidi tu kukonda. And your life ni hard, ukizidi tu kuwatoka. Chukua your time, zidishe your talanta. Kuwa kwenye game itabidi uheme. Kaujatimiza lengo langu itabidi tu uhame. Na hustle very hard na mkapia ngware. Barabara ziko spoil especially kawangware. Lazima ni hitad ndo pia daily juu ya kiholda mtaa ndo nisi sote. Mapolitician itabidi mlise mtaa. Kuna njaa tunajua kuna ration. Mtalan rayana lia tu be open. Let's less to mchanga tu. Na pia mtu have closeness. Sidai kulia njana we pale ukora. Na analyze walai mpaka nasema oh my, oh my.
Okay,
niko in three dimensions. Sina demon, niko na holy destination. Confession naweka chini all temptation. My revelation ni mob na madedi. Hey Mr. Politician, wajua nilizaliwa when 11th month is ember. Implication ya kuwa mini family member. So remember niko apa chamber. Ukinitesa utakuwa hater. Ukiteta utakuwa deceptor. Niki remember those days nikiwa ghetto. Mother alikuwa gahasla na in those days nilikuwa nina suffer. Ugali na koko ilikuwa supper. Forever more ilikuwa super. Ati fast car fiber niko juka wiper. Ati flow car fire na zidi tuko go higher. Hey you Mr. Politician, unajaza tungo. Tadhani ni jimama linaenda kuzapo. Nguza siyasa weji ba. Mbona nalia mashida na watu na ukabila. Mapolitician wanaringa na jipatia vibarua. Na kejani tu mashida na uliza oh my, oh my. Mbona nalia mashida na watu na ukabila. Mapolitician wanaringa na jipatia vibarua. Na kejani tu mashida na uliza oh my, oh my. Mr. Politician, kuja na kitambi nitakupeleka gym. So kure yangu make safety for next election. Bishop, Rich Cortez, Across Borders Entertainment.